Ngibingelela abalimi nginamukela esiqephini sethu sesine sengede yangoJanuwari okungumasingana kulo nyaka u-2024. Ikhasi lesikhombisa osihloko sithi ukuhlumelelisa ubuchwepheshe kubalimi abalima ngokuncane ngokwezifo, izinambuzane, ukukhula kanye nezinhlobo zomoba. Ibhalwe nguLindani Mchunu, uKhanyisile Buthelezi, uThwalona Mafurusi, okungabasizi ngocwaningo kanye no-Anushka Gokul, usosayensi ngemithi yezolimo. Ifundeka kanje. Isikhungo sezocwaningo ngomoba eNingizimu Afrika, okuwusasri, sikwenze kwaba into esiyibhekelela kakhulu ukusiza abalimi abalima ngokuncane ukuthi bathuthukise isivuno nenzuzo yabo. Ukuze kusizakale abalimi abalima ngokuncane, usasi uqhamuke necebo lokuthuthukisa ubuchwepheshe kubalimi abalima ngokuncane. Lokhu kwenziwa ngocwaningo olubizwa nge-SSG Technology Development Project. Inhloso yalo okungukwenza ucwaningo olubandakanya ukuthi abalimi babambe iqhaza ukuze basizakale ngokuthuthukisa indlela abalima ngayo nokulima kwabo kube seqopheleni eliphambili. Lokhu kuzofezeka ngokusiza abalimi bakwazi ukwenza imisebenzi ephathelene nokulima ngokwezincomo ezifanele ngokuphatha nokulawula ukhula, izinambuzane, izifo kanye nezinhlobo zomoba ezindaweni abalima kuzo. Iqembu lososayensi nabeluleki babalimi abalima ngokuncane abakwa-SASRI lathola uqeqesho ngokwenza ucwaningo lapho abalimi bebamba khona iqhaza ngaphambi kokuthi kuqale ukuhlanganyela nabalimi bemboni kashukela. Lolu qeqesho lwaluzosiza ukucija laba basebenzi ukuze bakwazi ukusebenzisana ngempumelelo nabalimi ngezinsuku ezazihleliwe. Ososayensi nabeluleki bahlanganyela nabalimi. Baqala enzansi ogwini oluseningizimu, banyuka neKwaZulu Natal, baze bafinyelela manzansi nesifundazwe saseMpumalanga. Okwamanje isigaba sokuqala sesiphothuliwe ezindaweni eziyishumi nanye okuyiKwaGcumisa, eNdwedwe, eMbumbulu, eMatikulu, eMfolozi, oPhongolo, eMakhathini, iSekomati, eMalelane, eGcinima kanye naseMnini Mfumo. Ukuzama ukuqikelela ukuthi abalimi bamelelekile kwindawo nendawo, abalimi ababe balelwa kwangama-30 babemenywa abaholi kanye nababebambe iqhaza kwezokulima umoba endaweni ukuhlanganyela babe yingxenye yalolu cwaningo. Inhloso yokukhetha iqeqebane elincane kokungukuvumela ukuxhumana okunzulu phakathi kwabalimi bebodwa kanye nanethimba lakwa-SASRI endaweni ephephile, ekhululekile nethembekile. Ngosuku locwaningo abalimi bebehlukaniswa babe amaqembu amabili kuya kwamane. Iqembu neqembu belima nomqondiso onosekela nomuntu obhala yonke imibono yabalimi nokwenzekayo. Ngaphezu kwalokho, ukubamba iqhaza kwabamele u-South African Sugar Cane Growers Association, u-South African Farmers Development Association, isigayo sasendaweni okuwu-Ilovo, Thongathi Hewlett, Glero Sugar Company, USM, UCL kanye no-RCL Food, kanye nabebululeki bomnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya okuwu-DART. Kongeze ekugcizeleleni ukubaluleka kwalolu cwaningo ekuthuthukiseni umphakathi. Ziningi izinhlelo ezahlukahlukene ezenziwa ngenkathi kuhlangenwe nabalimi. Inhloso yokwenza lokhu kwakungukuthola ulwazi olubalulekile ngabalimi, indlela abalima ngayo, impumelelo yabo kanye nezingqinamba, ubunzima abahlangabezana nabo. Ulwazi oseluqoqiwe okwamanje selusinike ukuqonda okuqondene ngqo nabalimi abalima ngokuncane nendlela abalima ngayo umoba ngokwezifunda. Ngenkathi kuhlangenwe nabalimi abalimi bakhombisa intshisekelo yokuzibandakanya, bafunde futhi bazithuthukise. Le mihlangano iphinde yagqugquzela ubudlelwano obuhle phakathi kwababeluleki, usasayensi kanye nezinye izinhlaka ezisebenzana nabalimi embonini. Emva kokuhlaziya lonke ulwazi oluqokelelwe kucwaningo ezindaweni okuziwe kuzo, umsebenzi ozolandela uzogxila kakhulu ekuhleleni nasekwenzeni izinto ezizokwenziwa kwengxenye yesibili yocwaningo. USASRI uyalithokozela futhi uyalibonga ithuba lokwakha ubudlelwane nemiphakathi elima umoba, ngoba ukuthuthuka kwabalimi abalima ngokuncane kudlala indima empumelelweni yemboni kashukela yonkana. umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokubuyekezwa kolwazi e-SASRI. Ngiyabonga.